kama ebazwe nga tugenda mu kigambo kya Mukama tuonge ekiseera kino gyali nate n'okusaba nti Katonda afe omulungi kubanga buli kigambo kyo kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiriza kw'omu mitima. Tukyaniriza eri emitima gyaffe gibeere ettaka eggimu kwe kinansigwa. Mmeeme zaffe ayi Mukama gigondere ekigambo kyo olwo obulamu bwaffe bwonna bukyusibwe bufuulwe obujulirwa bw'obwakatonda bwo. Tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli tuli baana ba musana era abaana b'obutangaavu. Tuli abaana b'omusana era abaana b'obutangaavu nga omulamwa ogwa leero guli wansi w'omulamwa gwe tugenda okubaamu omugazi omwezi guno gwonna kubanga leero lwetandise embuulira y'omwaka ogugwako mwe tuyingirira ne mu nnaku za ssekukulu eziyitibwa Christmas. Omulamwa ogw'okubaawo mu ssuubi ery'obulamu obutaggwaawo, okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo mu luzungu living in light of eternity. Mukama yebazibwe. Leero twebaza Mukama olw'obukuumi bwe n'obugabirizi bwe mututuusa ku ntandikwa y'omwezi okukomekereza omwaka guno 2019. Mukama nkiwa eri ffenna abadde wa kisa nnyo era wamaanyi nnyo ku lwaffe era tetusobola na kumalayo kusiima kwaffe gyali weewaawo nti weewaawo gye muli nkiwa nti mumpulira bulungi kubanga mpulika bulungi n'olwekyo munnyanukule. Nebaza nnyo Mukama olwa Musumba Charles n'abaweereza abatubedde mu kulyowa kw'emyoyo gyaffe weesibaddeewo nga bwe gwali nti ye yatandika era n'asangibwa nga ye yakomekereza ensomesa z'omu kitabo ky'Abakolosaayi. Mukama tumwebaza naye tumwebaza Musumba Charles. Nga tumalako omwaka guno twebaza nnyo Mukama olw'okubanga tusomesebbwa ekigambo kye kwe tubadde nako omwaka guno abanyuvu. Twatandikira mu kitabo eky'Abaleevi ne tudda mu bbaluwa ya Pawulo omutume eri Abakolosaayi ku nnaku za Mukama ise Sande wa Sabbiiti. Ate nga ku lwokusatu twali mu kitabo kya Yoswa ne tudda mu bbaluwa eyali eri Abakolinso kubanga kaakano eri gye tuliffe aba Calvary Chapel Kampala mwe tukyeyongera okuyigira okula mu Yesu Kristo. Nkiwa nti mu byonna tubadde twolesebwa Yesu Kristo eyakomererwa kama yebazibwe. So tubadde tetuwulirirwa magezi g'abantu wadde ag'ensi eri obulokozi era nti ebyawandiikibwa bibadde gye tuli amagezi olw'okulokolebwa olw'okukkiriza Kristo Yesu kuba Katonda ye yabiruŋŋamya otugasa mu kuyigiriza mu kunenya mu kuluŋŋamya ne mu kubuuliriranga tube abatuukiridde nga tulina byonna ebyetaagibwa okukola buli mulimu gwe omulungi. Gye buvudde nalumirizibwa tusomesebwe ku mulamwa omukulu gwe mbabuulidde gw'okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo living in light of eternity nga tukomekereza omwaka guno era nga mu kwetegereza ebyawandiikibwa mu ssuula ey'okutaano ey'ebbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika esooka 1 Thessalonians chapter 5 tunaaba n'okwejjukanya awamu n'okubirizibwa eri okwagala kwa Mukama gye tuli mukomekereza omwaka guno tuyingizibwe mugujja mu maanyi ge kubanga muye mwokka mwe muli essuubi ly'obulamu bwaffe obutuukiridde mu byonna mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Tusome ekitundu ekya leero baluwa ya Paulo eri Abasesalonika sura y'okutaano okuva ku linnya olusooka okutuusa ku lw'okutaano. Kinaye kubikwata ku by'entuuko n'ebiro abooluganda seetaaga kwongera kubawandiikira kubanga mmwe mwennyini mumanyi bulungi nti olunaku lwa Mukama waffe lulijja ng'omubbi wajja ekiro. Abantu bayirooza mu mitima gyabwe nti tulina emirembe era tulina obukuumi. Amangu ago okuzikirira ne kulyoka kubajjira ng'okulumwa bwe kujjira omukazi agenda okuzaala omwana ne batawona n'akatono. Naye mmwe abooluganda abaagalwa temuli mu kizikiza ku nsonga zino era temugenda kwekanga lunaku olwo ng'abayingiriddwa omubbi kubanga mmwe mwenna muli baana ba musana era baana ba butangaavu. Tetuli ba kiro yadde ab'ekizikiza. Mukama yebazibwe. Nga twetegereza okusooka ennyiriri zino viira ddala ku lusooka okutuusa ku lwokusatu tulaba nti ekimu ku bisinga otuba mu ndowooza ng'omwaka n'oguggwaako kwe kuba nti guweddeko mangu. Siwe waawo. Endowooza gye tuba nayo y'okuba nti mu ngeri y'ekyewuunyo okuba nti jjoozi twali mu Januwali ate laba leero tuli mu Desemba. Olundi ne twerabira ebingi ennyo bye tuyiseemu ebirungi, ebibi oba ebizibu. Ne twerabira n'obukulu bw'okuba nti abadde Mukama atutuusizza mu biro bino nga tukyali balamu era nga tulina bye tulina oba era nga tuli bye tuli kubanga nkiwa nti ffenna mu ngeri emu oba endala mu mwaka guno tuba twongezebbwako. Bw'oba toyongezebbwako mu byakwambala ekitatera kubeerawo oyongezebbwako ku bukadde. Bw'oba nga togeze nga bamu ku ffe enviiri zo ozzenga ozisala. Ekirala kwe kutunuulira bye twali twetaaga okutuukako oba okufuna oba okuba nga tebinnatuukirira ne tunakuwala olundi ne tugwamu essuubi kyokka nga n'omwaka tegunnabakomekerezebwa ddala. Siwe waawo. Kye tulina okusosowaza ng'enjogeraweeri ennaku zino mu biro bino kwe kwebaza Mukama Katonda waffe. Waawo. Nga Danyeri bwe yakola mu Danyeri essuula ey'okubiri olunyiriri olwabiri okutuusa ku lwabiri mu ssatu, Danyeri 2:2 okutuusa 2:3 zigamba nti erinnya lya Katonda litenderezebwenga emirembe n'emirembe kubanga amagezi n'obuyinza bibye, ategeera ebiseera n'ebiro, assaawo bakabaka era ajjawo bakabaka, awa amagezi abagezigezi era n'okumanyisa abo abategeevu, abikkula ebyama ebyakisibwa edda era amanyi n'ebifa mu nzikiza n'ekitangaala kibeera naye. Nkwebaza era kutendereza otujjokoma ama yebazibwe. Bwe tuba n'endowooza y'okwebaza Mukama naddala ng'omwaka guggwaako mu biro n'ebiseera by'omwaka okuggwaako kituleeta okuzimbibwa munda mu ffe kubanga mu bukakafu teri n'omu ku ffe ataweereddwa Mukama mukisa. Teri n'omu ku ffe atagabiriddwa okutuusa w'atuuse ku makya ga leero nga mulamu. Ne oba ng'olowoozezza nti oyeeyezza nnyo era tubuuliddwa mu kitundu kino nti Katonda y'awa amagezi. Ne oba ng'olowoozezza nti kojjaawo oba ssengaawo oba taatawo oba mukamaawo be bakuleetedde obugabirizi Katonda yassaawo era yabaggyawo bonna ab'obuyinza eri obulamu bwo. Kama yebazibwe. Noolwekyo mbawa okusomozebwa nange we nkutwala nzo mukwabo abajano linga ennaku zange zonna. Tutunule emabega mu mwaka guno twebaze Mukama buli mwezi tulabe kye tumwebaliza bye tumwebaliza mu wiki zino zonna ng'omwaka gugwako. Tutandikire ddala ku January kwate wiki ku wiki nganze ajanuali nga mbambira bulungi kubanga bulunaku mpandiika byempita mu bulunaku ebikulu. Tuve mwezi ogumu ogwa January tuyitire ddala okutuuka mu November gwe twakamalako tujja kulaba nga ddala Mukama abadde wa buyinza nnyo, abadde wa kisa nnyo. Era we tunaamulaba omwaka nga guggwako ajja kwongera okwegulumiza mu masekkati gaffe. Ensonga zonna ze tulabanga tezigenze nga we tubadde twagala tujja kukikakasa nti okwagala kwe era kusukulumye okwagala kwaffe. Mukama yeebazibwe ate era kuba kulungi kwereere. Weewaawo, ekyo kye kijjo tuyingiza mu mwaka ogujja n'essuubi epya. Kye kijja tuyingiza mu mwaka ogujja n'amaanyi amajja. Kye kijja okutuyingiza mu mwaka ogujja n'okukkiriza okugumu. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Noolwekyo mbakubiriza okukikolanga ho mwaka waffe omwezi guno gwonna. Endowooza endala etera okuba mu bantu mu biro n'ebiseera nga bino nkomekkereza omwaka kwe kuba nti guno ngumazeeko kanneeyagale minuke nsanyuke enkya kyankye. Ne twerabira nti buli mwaka oguggwako kuba kusemberera lunaku lwa Mukama olw'okusala omusango. Kama yeebazibwe, olunaku olutamanyiddwa kyokka lwe tulina okweteekerateekera nga Yesu Kristo bwe yagamba mu bimu binasobodde okujjayo olw'obudde byebyo bye yagamba mu Matayo essula ya 24 olunyiriri okuva ku 2:2 okutuusa ku 4:4 mwe yagamba abayigiriza bwe abaali bamuwuliriza nti noolwekyo mubeere beetegefu kubanga olunaku lwa Mukama wammwe lwaliddirako temulumanyi. Nga Semaka bw'akuuma maka ge nga yeekuuma omubbi n'asigala ng'atunula n'ataganya mubbi kumuyingirira, nammwe we mutyo mweteeketeeke kubanga omwana w'omuntu alijjira mu ssaawa gye mutamulowolezaamu. Kama yeebazibwe. N'ekirala kiri mu Luka ekitundu ekirala mwe yayogerera ku nsonga eno. Neebaza okuba abawandiisi abalungi b'ebyo bye tusomesebwamu nsobole obyekkaanya ng'atuvudde nawo nsobole okubagasa nsobole obbiganyulwamu. Luka 2:1 olunyiriri olw'3:4 okutuusa ku 3:6 Yesu yagamba nti mwekuume muleme okwemalira mu binyumu n'okutamiira n'okweraliikirira ebyobulamu okujja kwange okw'amangu kuleme kubakwasa nga temugenderedde ng'abagudde ku mutego kubanga olunaku olwo lulituuka ku buli muntu mu nsi yonna. Mutunule nga musaba Katonda buli kiseera abawe amaanyi okubasobozesa okuwona ebintu ebyo byonna. Omwana w'omuntu bw'alijja mulyoke musobole okuyimirira mu maaso ge. Kama yeebazibwe, weetegereze mu bufunze Yesu Kristo yali atubuulirira kubanga tuli bayigiriza be yagamba nti omuneeyongera mu kigambo kyange mujja kubeera ddala bayigiriza bange n'amazima ge mulimanya gali bafuula abaddembe. Yagamba nti twekuume tuleme okwemalira mu binyumu n'okutamiira. Weewaawo, ati gwe atanywa mwenge nga nze ojja kugamba nti nze atanywa mwenge ate n'ajjawo okutamiira. Bw'olya emmere ennyingi ennyo n'ekukuba knockout n'ogenda ne weebaka oba otamidde emmere kubanga kyewandikoze oluvannyuma lw'ekyo osooka n'okissa ku bbali si we guli. Tuleme okwemalira mu binyumu ebitujja mu kussa essira ku bwa Katonda n'obulamu bwaffe mu kwagala kwe gye tuli. Ekirala agamba twekuume tuleme okweraliikirira ebyobulamu buno. Yesu Kristo yatuwulira era twekubiriza amakya gaayo. Twekuume tuleme kweraliikirira bya bulamu buno kubanga obulamu buno buyita obuyisi tubuyitamu buyisi. Noolwekyo tunaabutwala nga y'entuuko y'obulamu bwaffe oba okubeerawo kwaffe. Tetujja kuba mu butereevu bw'okwagala kwa Mukama gye tuli. wewao. Necho kusatu, nti tutunule nga tusaba Katonda buli kiseera atuwe amaanyi. Doza context ya watch and pray mujiraba mbigambe. Tutunule nga tusaba Katonda buli kiseera atuwe amaanyi. Ebitusoomooza ebingi tulina okubitunuulira mu maaso g'okukkiriza okusinziiriza mu byawandiikibwa bya Katonda gye tuli. Era engeri yokka gye tubimukwasa kuba mu kusaba. Wow. Bw'obitunuulira n'otabikwasaganya na byawandiikibwa bya Katonda weeraliikirirawo. Ebitusoomooza ffenna bitusoomooza mu mitendero myawufu. N'olwekyo tonyooma kikyo era togulumiza kya munno. Weewaawo. Byonna ky'otwala ng'ekitono oba ky'otwala ng'ekinene byonna biba bizze kusoomooza kukkirizako, kukendeeza oba kukuggya mu Mukama. Weewaawo. Ate ng'okukkiriza kwaffe kwa muwendo nnyo eri Mukama n'okusinga zaabu tubuulirwa, etukuzibbwa emirundi musanvu mu kyokerero. Kama yebazibwe. Bwe tulaba ebyo bikwasaganyizibwa bulungi ne be twakalaba mu kitabo ky'ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi mu ssuula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olusooka okutuusa ku lwokuna. Pawulo bwe yagamba nti nga bwe mwazuukira awamu ne Kristo munoonyenga ebintu ebiri mu ggulu. Kristo gy'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda. Mulowoozenga ku ebyo ebiri mu ggulu so si ebiri ku nsi. Kubanga mwafa era n'obulamu bwammwe bukwekeddwa mu Kristo mu Katonda. Kristo atuwa obulamu bw'alirabisibwa nammwe ne mulyoka mulabisibwa awamu naye mu kitiibwa. Kama yebaziwe. N'olwekyo tukitwale nga ekyo ekitugwanidde okuba n'enfumiitirizo meditation buli kaseera. Titwazuukira awamu ne Yesu Kristo. Era we tuba ng'abo abagamba nti tufuga naye mu bifo ebya waggulu, tulina kuba mu bifo bya waggulu naye weewaawo, so si mu bifo bya wansi, mu bitaliimu, mu by'oku nsi ebirabwako ebiggwaawo. Kubanga tumanyi nti obuyinza bwonna obwa Yesu Kristo bwe yali agenda yabutukwasa. Si weewaawo, nti si weewaawo oba yabukwasa ng'ogaanye obukwata leero butwale. Ky'oba otoola leero kama yebazibwe. Butwale obuyinza bwe yatukwasa kubanga yatugamba nti ebisumuzo bimuweereddwa eri obulamu n'okufa. N'olwekyo obuyinza abutuwadde tubutwale tufuge naye. N'olwekyo endowooza erina tubaamu y'endowooza y'obwakabaka obwa Katonda, the kingdom of God. Kama yebazibwe. Endowooza y'obwakabaka bw'obwa Katonda bweneetubeerangamu misana na kiro mu nfumiitirizo zaffe, tujja kuba abo abatasasira ku bya ku nsi ne tutasasira ku biggwaawo. Kubanga twafa era n'obulamu bwaffe bukeekeddwa mu Kristo mu Katonda. Weewaawo. Engeri yokka etuyingiza mu ntabagana entereevu, correct relationship, ne Yesu Kristo kwe kuba nti tukitwala ng'ekikulu ennyo nti tulimu ye naye ali mu ffe misana na kiro. Si lwa bikolwa byo oba ndabikayo oba kintu kyonna, naye kubanga ekyakolwa musalaba kyaggwa. Kama yebazo. N'olwekyo tuzimbwe mu ekyo, olwo endowooza zaffe zikyusibwe n'embeera z'obulamu bwaffe tujja kulaba nga zikyusibwa. Tuleme kuba abo abafuba okuwangula addictions oba obusibe bw'ekibi n'ebyo byonna ebituggyamu obwa Katonda obutuukirivu bwe ne tulowooza nti tusobola obiwangula mu maanyi gaffe. Kama yebazibwe. Okwo kwe kubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo. That's living in light of eternity. Obwensa ennyo okusinga bino mwe tuyita obuyisi ebirabwako ebitali bya lubeerera. Kama yebazibwe. N'olwekyo bwe twetegereza gye tuli mu Basesalonika ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano. Abooluganda abaagalwa, tetuli mu kizikiza ku nsonga zino. Si weewaawo. Tulina obukakafu kubanga tetugenda kwekanga lunaku olwo ng'abayingiriddwa omubbi. kubanga fefe na tulibana ba musana era bana ba butanga tetuli ba kiro yadde abekizikiza mukumanya mwetulina okujja okutegeera nti mukama wafe Yesu Kristo yatusuubiza otuchima wewao norecho tumulindirire bageno kununula okuva mu nseno baumuzibwe betuwira nti bajja tusokayo nafa abamu obawe tutabeewo abali baawo abali tweyongererako okumusisinkana fenna tulina okitwala nti ajja kukola ki tuchima wewao bwabanga ajja tuchima atutwale mu bifo byatusuubiza nga wetumanyi mu Yokaana sijja kugendayo olw'obudde. Bwe yakakasa abayigiriza bwe nti ye obulamu bwawa butagwawo tuba tumanyi bulungi nti ekyo kikulu nnyo okussaako essira mu biro n'ebiseera bino. Bwe weetegereza mu bbalo ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri, Second Corinthians essuula ey'okuna olunyiriri lw'omukaaga lutugamba nti kubanga Katonda oyo ye yagamba nti omusana gwake mukizikiza ye yayaka mu mitima gyaffe okuleetera abantu ekitangaala eky'okumanya ekitiibwa kya Katonda ekirabika mu Yesu Kristo ama yebazibwe. Ne mu bbaluwa ya Petero esooka essuula ey'okubiri olunyoro omwenda lugamba nti naye mmwe muli kika kironde bakabona b'obwakabaka eggwanga ettukuvu abantu ba Katonda bennyini mwalondebwa mulyoke mutende ebirungi bya Katonda eyabajja mu kizikiza n'abayingiza mu butangaavu bwe obutenkanika kama yebazibwe. Amazima ngaago ge tulina okwetwalira ng'ekyenkomeredde gye tuli otunyweza mu kwagala kwa Katonda wewaawo kubanga olw'ebyo n'ebiraa byonna ng'ebyo kitugwanidde okuba kye tuli abaana ab'omusana wewaawo era abaana ab'obutangaavu tube n'empulira ey'okubeera kye tuli mu luzungu having a sense of belonging kama yebazu ekituleetera okuba ne sense of belonging kwe kuba nti tuluubirira okuba kye tuli wewaawo olw'amazima kubanga amazima gatufuula ab'eddembe okuva mu kitetali okutufuula kye tuli kama yebazu n'olwekyo nga tumaliriza okusomesebwa kwa makya ga leero mbakubiriza tubeere kye tuli tuleme kuba kye tutali wewaawo twebaze mukama olw'ekigambo kye ntukwebaza nnyo ayi Katonda waffe omulungi olw'ekigambo kyo kubanga okituma n'okirabiriza eriiso lyo ejjoje okutuukiriza ebyo byonna by'okitumidde. Kwebaza Katonda waffe omulungi nti okuva eri namulondo yo amakya ga leero ge mafuta gye tuli otufuula kye tulina okuba mu Yesu Kristo ab'obwakabakabo otuma ekigambo kyayi mukama nga kijjudde amaanyi go okutulokolera ddala okutujja mu busibe okutujja mu kizikiza otujja mu bulimba otujja mu bitaliimu byonna eby'ensi eno n'olwekyo amakya ga leero tukwebaza era tukusinza era tuggulumiza era tukutendereza tukwebaza era tukusinza era tuggulumiza era tukutendereza olw'obugabirizi bwobwonna gye tuli olw'ekisa kyo ekingi ennyo gye tuli n'olw'amaanyi go amayitirivu gye tuli mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe.